fahari ya Tanzania. Raisi wetu mchapa kazi, ndo maana twajivunia. Tena ni mwanamke shujaa, kada wa CCM, mwenye hekima na busara, anayeng'ara duniani. Na jamani, nani nani kama Mama Samia? Jamani, nani nani kama Mama Samia? Hata wapinzani nao wanamwamini. Mama Samia superwoman, mama yetu mitano tena. Mama Samia superwoman, rais wetu mitano tena. Mama Samia superwoman, barabara nchi nzima zinajengwa, zahanati hospitali zinajengwa, ikulu yetu Dodoma, mbolea za ruzuku kwa kulima, umeme wa bwawa la Nyerere, maji kedekede ndo ziseme. We jamani, elimu bila malipo, mama kasema, toka msingi mpaka chuo kikuu watoto watasoma bure. We jamani, nani nani kama Mama Samia? Hata wapinzani nao wanamwamini. We jamani, nani nani kama Mama Samia? Hata wapinzani nao wanamwamini. Mama Samia superwoman, kama Mama Samia. Hata wapinzani nao wanamwamini. Mama Samia superwoman, mama yetu mitano tena. Mama Samia superwoman, rais wetu mitano tena. Mama Samia superwoman, mama yetu mitano tena. Mama Samia mama, give my mind.